Hosanna, 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 Alléluia. soki na la binatanga bakomona kokopa te Yahweh.